umukwate omutemu uyo banango omutemu uyo omutemu uya negeza mwakunzi salamu kampani kachiramo obale kankube we chirango yasudde mukwano yanzise oo yanzise kamuwabire kuchalo bamuvunana omusango agabati omukwano gutali mu mpulunguse sisimanyi oba kikola atya omutima gwange ne gukakkana nembanga ali mu nsi eri gye bagamba empya sisimanyi oba lina magi obanga yazaalwa nakyo ekyo ekitone kyekikuba omutima ne gutumbira omukwate omutemu uyo bananga omutemu uyo omutemu uya negezamu okunzi salavu umukwate omutemu uyo bananga omutemu uyo omutemu uya negezamu okunzi salavu ebirungo ebitabula omukwano owange yabirinamu kopi yekka kafulu ebintu byakola biri straight omukwana li perfect esimanyi obanga yavaawa ankwatanga ennyaanya eyatika anfuyiriranga mu kiwagonja mundekenve enkoto ono ye yateeka mu swiki nasumulula laavu yange yagizaawula ye mulungi yalina eddaawa erimponya nze omukwate omukwate omutemu uyo bananga omutemu uyo omutemu uya negezaamu okunzi salavu omukwate omutemu uyo bananga omutemu uyo omutemu uya negezaamu okunzi salavu sisimanyi oba kikola atya omutima gwange ne gukakkana nembanga ali mu nsi eri gye bagamba empya sisimanyi oba lina magic obanga yazaalwa nakyo ekyo ekitone kyekikuba omutima ne gutumbira ono ye yateeka mu swiki nasumulula laavu yange yagizaawula ye mulungi yalina eddaawa erimponya nze omukwate omukwate omutemu uyo bananga omutemu uyo omutemu uya negezaamu okunzi salavu omukwate omutemu uyo bananga omutemu uyo omutemu uya negezaamu okunzi salavu totemulanya mukwano gwokuguno omama nkulese mukwano gwoguliwa mukwano gwokuguno obeide nkulese. You put in a shooting.